This music.
Yeah. Electric hands.
Mosti Mr. Jovio. Kita inta. Avene KZ.
I hate some hands.
Tenze tu biza chana. Wachu watu wa sode ta chana. Tufile vye tule katana. Vonze umakana. Pantu suma hona.
Baby.
Are you serious? Nakupasa mutima. You see me fun. You know me fight for you like a Taliban. Umusilikan. Wapata kagan.
Ah, it's okay. You ignore me. You act like you don't know me, baby. My Galina, you are the one who Ke papa wa jinja wa leti tawakan shen.
Mr. Jovi
Shen
Nabo nabo.
My Galina, you are the one who Ke papa wa jinja wa leti tawakan shen.
Unanipa sila mutima ati take it. Na iseta kweramu ati ndiye missis. We hapo wachinja ati you wanna take it. Waibara yonse tenzo panga na mapromise. Nezo kupempele lapo day and night. Mutima wenzo siva ati ulilight. Pia parafu waicha ya highlight. Wambururu kawatisi ya washira na kite. Nishani nina la kwa nifuna usonde. Chine china lengesa ati unisonde. Vose nezo pasa kuteche unikonde. Mwoni ndi uyoko uye nda oke wakoshe.
Ah, iwe. You act like you don't know me, baby. My Galina, you are the one who Te papa wa chinja wa leti tawakanshe.
King wa chisando
Nshe
Olude.
My Galina, you are the one
who Kingze.
Te papa wa chinja wa leti tawakanshe.
Baby nenzo ganza na beza true love. Kansu wenze prayer na mtima wa usavu. Mutima wenze soto jina beza na kateka. Not every day nenzo ganza vinga teke no teka. Yutuku mahati no pwanyi la pansi. Mizozi zingo choka neza fika na pansi. Nichani so kansi wa pwanyi la pansi. Hey, kukonda vo konda konda na konda na konda. I thought kamente na kansi keve ka onunga. Kapanga vilonda mutima kupwanyi sila pansi no ponda. What's sando?
It's okay, ignore me. Act like you don't know me, baby. My Galina, you are the one who Te papa wa chinja wa leti tawakan shen. Shen
Olude.
My Galina, you are the one who Te papa wa chinja wa leti tawakan shen.
Shout out to Katingwe Music Promotion. Mr. Nelson, X Nation.
Facts, like Stava looks. Tichindabe umboisi wando yo foxy. Nox Savage.
Nabo nabo, nabo nabo. Electric hands.